ariko nubu ngubu ngiye nsigaye mbona hari nta numugore mu cyaro kibaho twese twarasirimutse wenda nubwo uri kugenda gucya mu nzira urusirareba ugasanga twese ntabwo ari nka kera kera wasangaga umugore wo mu cyaro twasigaye inyuma burundu no gukaraba ntawakarabaga
turi mu byaro byo mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda ni ku munsi si yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umugore wo mu cyaro uwo tuganira nawe ni umugore wo mu cyaro arabwira ijwi rya Amerika ko asanga ibintu byarahindutse mu buryo bugaragara agereranije n'imyaka yashize aho umugore yahezwaga inyuma mu iterambere
aho umuntu yatinyukiye mbona nta n'umurimo umugore atashobora none si ubu iyo baguha akazi k'ubuyede umufundi akaba ari hejuru ari kubaka kuterura isima ukazamura hejuru ukamuhereza kera ibyo ntibyabagaho
byarahindutse we mana simva ngo nuko turi mu murima hano turi kubagara rwose nta abagore barashyanutse muri gihe barashishoje urabona ko umugore atagitinya nka mbere
muri uku gutinyuka umugore wo mu cyaro yahisemo kwibumbira mu mashyirahamwe amuteza imbere na bagenzi be
tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwitega iminsi tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwambikane tuba mu mashyirahamwe yitwa Zadusasirane tuba no mu yandi yitwa Twirire nko ku minsi mikuru za Noheli umunane bitewe n'uko twabigenye tugenda dukusanya amafaranga udufaranga umunsi mukuru wagera tugahahirana nta mugore ukiryama hasi
ibyo ngo byanabateye kugira umuco wo kwizigamira
ukora uko ushoboye ariko uravuga ati niba ari kuwa gatanu wenda cyangwa se kuwa kabiri muri ya mafaranga wakoreye cyane iminsi ibiri ugakoraho 500 ukayatura muri mitiweli ubundi ukarya sigaye nta mugore iwacu mu cyaro yitega ngo umugabo ngo niwe urampahira ngo niwe uzazana ibintu byose oya ntago bikibaho
igitandukanye na bagenzi be uyu mubyeyi we ku munsi nk'uyu musanze mu bukene atabura kwemeza ko bukabije
ubusa nteye ntagihe atari ugukena iyo ngira imbuto mba ntaraterera imwe n'abandi
aravuga ko kugeza ubu nawe yisungana na bagenzi be mu mashyirahamwe yagombye kubateza imbere ariko ubukene ngo bukanga bukamuzitira
none se nk'ubu ushaka kujya mu ishyirahamwe muri ako gatsinda yenda bakaguhemba nk'ibihumbi nka 30 cyangwa 25 bitewe n'ukuntu abantu bagiyemo none se wambwira urayabonye uguzemo igitenge ufite abana 5 cyangwa 6 ubwo se urumva wahavamo iki cyakugabanyiriza ubukene bitewe n'ubushobozi bwawe wakoresheje
ubwo ubutegetsi bukangurira abagore kugana amabanki n'ibindi bigo by'imari ngo bake inguzanyo biteze imbere uyu mubyeyi we aravuga ko bikimugoye ahanini kuko nta n'ingwate yabona
ubu ntabwo wowe ushobora gutinyuka kujya kuri banki ngo bake inguzanyo
ugire icyo ukora sinanarebayo biki se ubu wacuruza ibishyimbo se ibijumba se iki se ntacyo pe wakabikora yenda ariko noneho amafaranga y'inguzanyo atera ikibazo
mu bihe byo hambere mu muco nyarwanda umugore yakunze kudahabwa agaciro bishingiye ku myumvire ari naho ubutegetsi bwashyizeho gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye ku bagize umuryango ariko ni gahunda mu bice bitandukanye itarakunze kuvugwaho rumwe ubu ni ubuhamya mubwirwa na nyir'ubwite
ubundi twe tubwita ubwuzuzanye ariko ku bagabo bo babwise uburinganire mbese basa n'abaduhejeje inyuma neza burundu noneho kurusha uko mbere byari bimeze kubera yuko aricara akavuga ati untunge nawe umenye nawe nk'uko washyizwe hejuru ubu ni ninge wari uri hejuru none ni wowe washyizwe hejuru umwana ajya ku ishuri akaba ari wehe umurihira akaba ari wehe umugurira umwenda mu cyaro umugore wo mu cyaro wese arashavuye nubwo mu mujyi bajyamo bakagaragara dufite amakimbirane y'abagabo ubundi ukabipfukirana watinyuka yenda ngo urasha kujura bivuze kumva yenda abandi bagabo bagenzi be cyangwa abandi ngo bakamuha katatiri ya mugore nta kigena
imibare y'ubutegetsi bw'u Rwanda iragaragaza ko abagore banganaga na 59 mu 2001 bari bakennye ariko ko kubera gahunda zibakura mu bukene mu mpera za 2016 abagore bakennye bari 39%. Muri gahunda ya leta yo guhanga imirimo ubutegetsi buvuga ko abagore babonyemo akazi kugera kuri 45%. Abagore kandi ngo bitabiriye gukorana n'ibigo by'imari ku buryo bavuye kuri 16% mu 2012 bagera kuri 39% muri 2016. Ariko baracyasaba kubegera bya nyabyo.
Nk'ubu bamanutse bakatwigisha ati uguza amafaranga ukayakoresha gutya ukayajyana gutya hari igihe uyaguza yenda wifitiye umugabo ati ntago wazana 50 ngo ndare ntabonye icupa ibyo yaba ari ubuswa waba unkoresheje ukabura ikindi wakora rero ukabyihorera
kugira umuryango utekanye kandi uteye imbere niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro bagira ubusa ijwi rya Amerika ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda.